One.
I just wanna be forever of you. Take your salary. Choose your baby boo mook to enjoy. Nama shaleo. Kila mutu atakula kwa jasho. Master tosheka nolicho nacho. Ata nizimile tatu zikule.
Girl.